Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde
so andi a anda a anda so anda a anda a anda tanom holisir wiide Amadou Ampateba sakrabe kidibe mi andinam on wiide mi altinere go o lewro decembre hitano 2025 mi joti am sanne to gondom heraade heejuji amen di lende e mangal mudum fu golleji pawide habugol nyaw sida o yudale leede amen di ka golleji mudum fuddi bete hande nokku mum noddirta CICB Bamako do ay holitama do wiide le gallure Bamako nana heba wakkati seeda jomka kabaru bili do ko hebgol courant o ka yar yaso san ha yimbe gombe le gallure Bamako ne kanyu en ka yitti san o do golle mo jidi jukkito dum on sembe kabaruji dum jogonom kiget hande bismillah mo do me hedaade dum golleji pawide habugol nyaw sida o yode al adnar Allah nduka fuddi Bamako do go o lewru decembre nokku mum noddirta CICB si sel tubaru hitande hikka o woni jiddala bilido hebugol jawdi fa darono nyaw sida o kayo hunde ko himbe wawi tugare do mudum fa darono kabaru mudum jati leendini lewe ko golli gal gal be noddirta ho conseil national de lutte contre le sida adadu yimbel be nyaw sida o woni e mum leedi amen di kanyum kasa fecci dum pecce temdere dum hebata fe gotel le hitande 2021 pecce temdere da fu atawa neddo goto nyaw sida o woni e mudum ha holta madu wiide yimbe le uyna e tatom teme didi chapan tati en jeego yam kanyum en woni be nyaw sida o wari le leedi amendi kanyum en woni be nyaw sida o nangi hitane hikka e dum sa fundi dum hitane 2022 holta ma wiide yimbe le uyna e nayom e teme de tatom woni be nyaw o nangi le leendi hay kanko docteur Ishaka Mumin koni kanyum woni horejo gollir gangal wonko o landondir e mawdu sama seko kedemo
ele hitare 2024 ñew heybe no baro non unñaaji nayo e tato dina hitare 2022 unñaaji joyo e temre jetto bangal inraabe e sukaabe unñaaji nayo temre tato chapande jeegumay gu o rebe cuuybe unñaaji dido e tato ngoni haybaabe alhaali chapande nay e jeegum le temdere dido jatte diddi na hultal imadraaji ngada di gadum tellaaji ngududi denno alhaali fa hande tinare wade bangal andar golle o daddabreji ma dum kabaru jawdi nde otinare tawere fuf ko donta ko heba ka tafun bangal sakkaadi nyaw o mun tan hore kamaru sukaabe chaybe nyaw o e kaydu hebugul rewbe hamilen
bande go o lewru janvier warde go o lewru decembre hitan 2025 yimbel idom ko yimbe woni kolta wiide nyaw coronavirus o nangi dum en le lindi hay fe goto mabbe do yaltay hem handi de on do wiide nyaw mum noddirta mpox o yimbel wombe nangi le lidi amendi ila tappo enay lewru novembre bettindo hay gollegal modo ko mon do cellale lindi kayum ka waltin hakila jamande wiide dabereji di kafu an wondi fi hede fati o do nyaw ka jalo le lidi amendi docteur ahmad tidiane traoule kayum woni horejo gal o gollegal anni ko wi usman nyalibuli
2 cas covid-19
himbe didon woni be gondina wede nyaw covid-19 nangi le didon be wala fu jawtu le hitande 2025 ko fawi do kabaru nyaw mpox tapo enay lewru novembre jabbe nondu himbe tatton woni be gondina wede nyaw o nangi ka got e mabbe tiagal leydi me ndi yuri warde wana malinke wana du net afrique jadi o jappoto non ka non sabe imadaraji docteur en meden gondina wede nyaw o won e makko ka wana do mali do o jodi wana do du o gollata enen sini on jottake le cuudi docteur leydi mendi e fu be jangina paminam do kabaru di nyawoji kanon sabe wari le leydi mendi wajib o limtete so wana dun wana ne mali
Bamako do wakati ko malinkobe hokkete kuram ko khayari yaso sanne non be kolitiri wiida na heba jonti kewde seeda jomdu ay dum latike sababu e juuda yimbe heewbe fuddititde golleji mu en golleji di mbawa yaado no feccagal kuram Musa Aga Mahaha landondir e yoga e mabbe kede kanko modu sama siku
Alhamdulillah watinna
ko ngol jetta Allah de do balde de so gogo hale gol ko yari yeso gol go faane mi kebaayi leruuji sappo didi ngandi be kebaka hinnaade golle jame de no min dadda faandi lam ko be tinnaade e kabar mu gila yontere jabbi den de min tayki hebgul pro tan ne be dan faandi yakko e kambe lamibe be duttitaade de do tinnaade gol go jatti won ko belti de do balde de albaraka Allah on puddi golleji puddi dun be doraade kebal
alhamdulillah am ka don non
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
naltal jiltinangal do bema andere koyde kurde ka holtama ele mudum wiide leedi amendi kanyum woni tatobal adnar allan to kan itete ka do hala en gongana fatumata ko jotti andude dum kede usman nyalibuli
natal gotal kollitangal do bembal andi exa holti wide mali woni leydi tatbirdi e leydi adna burde ittude kange kanyidi woni leydi arandere burde remude haabo le afrika tagal ko min kori min tawi hala arande ka wana gonga teudugul gul min gade holti wide mali woni leydi tatbirdi e leydi ittode kange don yo le afrika wana le adna rundu de darnde kajaado hala ministere humine yigaaje gondini don o beedi wide do mali an wodi tagal leydi afrik de sidde kanye gana o micintini wide e jatte ananga do urude le adnaaru ndu sin woni leydi arandeeri jukkini hirisi Australi, Canada e Etazini e won leydi adnaaru ndu burde ittude kanye le teewtungoji kewdi di men gadi kono Africa Magazine e Statista tiaggal dun ko fayi do kabaru haabo ko jomon hal dun yongonga mali woni leydi arandeeri le runde Afrika nde e demal haabo ko yabata hitande an buri ton ngaji ujinaaji temere jeegon e chapande joyi yeso leydi Benin
sakrab kidi be do min kaddete kabaruji amen di kike da hande fanje he fe nokku do e seeda lala jeratu rewa yaltin yucci ndo dido kabaruji fu e francen konde en kireja